mazuri kila siku hawaishi kukusema
extend baby
bebeshe mzigo wa rahama binadamu wala wana wema utafanya mengi mazuri kila siku hawaishi kukusema wetenda wema wenenda zako hakuna binadamu atajali fadhila zako upande wema upande adui zako wengine watataka kuzima nyota yako napitia changamoto mingi misoto kujitafutia kipato changu kidogo lakini bado wananichukia najituma na
kusema leo nayaona watayaficha mema wataweka dhalani ulo wakosea binadamu wanawema na yasemwayo yapo leo najionea napitia changamoto mingi misoto kujitafutia kipato changu kidogo lakini bado wananikunjia najituma na pambana lakini wao wananichukia hawataki kuiona future yangu.